Ate baba tukanya makampuni ga insuha kenja ulo mguanga basabi abasobozi abasobozi la wero mguanga okwetani lukoze sa makampuni ga insuha angabata ambuza businesses zawe okusobolo kwa wero kufereziwa mbuko kira kundu mkade famba vandu watagezeza tia abasobozi banji bafiridua ebya makuzibwa ebene sente nebatafuna kuyambibwa kona ekintu kibagambye nti kya bulabe nnyo banesira basinza okuliteeka ku basobozi abayingizzako n'ebyamaguzi okuva ebweru w'eggwanga era nebategeeza nti bano be basinga okukosebwa n'okufeerezebwa mu mbeera y'obubenje.
Ekintu kino kirungi. Ebiseera ebisinga insurance ebadde egulwa mawanga ag'ebweru. Oli bw'agula ebyamaguzi bye bamugamba gy'aguze mu dduuka katugamba ali China ali India bamugamba nti ebyamaguzi byo tukuteereddeko insurance. N'ekigenzo kakasibwa nti wafuna obuzibu oba ebyamaguzi byo bifuna obuzibu nga biri ku nnyanja oba nga biri ku lyato talina gy'asobola kukola ki kuddukira
nti ebintu byabadde bijjaano nga byonoonese kiteberezeemu okusinziira ku bintu gye biva China wawawa kizibu nnyo bintu okutuuka wano nga tewali kwonooneseemu oba tewali kabulamu oba tewali supply oba yabiweereza keyera bidde okuteekamu niwo omuntu ate nebakutakisinga as if wa insurance ate nowesanga tolina agenda kuddizaawo kwekyo.